wake up, wake up, wake up, step up, wake up, step up. Pick I, double Z,
cashmere.
Nataka gani ni bono, natajaga mimi sana. Number 9 is show, show. Number 9 is baby, baby. Number 9 is baby. Two chains on my neck, Nike kicks on a step. Hot chicks on set, I got food on my plate. Number 9 with the best. Looking fly, I'm looking fresh. I'm like Rex or Rex or Rex. I'm investing on real estate. The polo, the vest, Kitang and your necks. Then I fly out with jet. Money, power and respect. So respect what I make. Buying house, no more rent. Working hard, no more rest. I couldn't have tembea ni kuskate. The arm in the gate. Security check. Elephants be your pets. That Gucci in your belt. Happy birthday on the cake. Happy on the banner. From January to December, we balling with no budget. Necro. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L. Let me like Octopizzo. Jina gani hizo? Octombido, ndo bangi gani hiyo? Hey, Octopizza, ndo mnyama gani huyo? Ni ule boy akiwa wana baki wana whistle. We're fresh getting loose. Toss up to the boost. My head touching roof. Na madabaz kwa booth. Pati ni kama juu. Chupa nane zangu. Na kushoto kulia na unakina gabu. Bota navy blue. Gota kupe blue. Supu when you're who. She's like Neko, who are you? Number 9 baby, I thought you already know. And I play nameless when I'm talking to a who. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L. So hey, wakinuna FB, mili kwa peti. Zileza, jaza tana ta kukimbia LD. Hey, kudu what? Kubailan karibu na VP Ruto. Ako zileza, Octo, kudos. Hey, back left ni mtoi wa mi, Tracy. Hey, front right ni mresh wa mi, LC. Hey, big, medium, sexy. Na hatusikizi hip hop ni ma blues, Chelsea. MC, unajaribu kujikompea na mi? Let's see. I drive my own car, I own my own bra. I got my own land, zako ni kuomba. Jomba, ukibonga mzae mina songa. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L. Nataka gani ni bwana. Natajaga mimi sana. Hey, nataka gani ni na natajaga mimi ni up to P I double Z L.